Talata sappo je lewru juin hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goo yande joyi e mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗimi Alignali Abdoul Moune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow tufol batte jamaare leydi Niger batte ko hisinaɓe ñaw coronavirus e raaɓum ko fuɗɗa ni nder kappo kuula reedu leydi Niger ɗo nder huɓere ñamede enɗen ni en nanan no golle tuugal ngal enɗen wona no waɗiroy. En kala nduni fa hannden dow ittol hijju hitaande hikkade enɗen heko ardiɓe ko fof hano fedde leydi Niger hawjino filla hijju du enɗen sigili waɗude. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden waɗan dow saɗormaji ɗi ñaw coronavirus e raaɓu mum gonno gaddana rewɓe gaɗoɓe golle juuɗe tawaɓe to enɗen ni nder huɓere Agadez. Hannde tufol batte ko hisina himɓe ñaw coronavirus fuɗɗade kappo kuula reedu leydi Niger ɗum ɗu ni fa hannden ɗum yarete golle tuugal ngal enɗen fa yaha laso e ɗiɗi lewru juin hitan duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e laso e goo ɗo ni nder huɓere ñama gollirɗe mawɗe he ministére ji ɗi enɗen fuu nder muɗum ɗum watti himɓe jaha tufo to enɗen batte ɗe enɗen en kettino ko tufaɓe gooɗon mbi'i ko asumana chine waɗde firta eɗen ngal fulfulde.
Mi waɗi kural ngal ngam mi hisa raaɓo ñaw coronavirus. Mi laasibaaki fadde mo watta ɗum. Ɗume watta mi laasibo? Hana gan cellal ɓanndu annino keerol ɓe gaɗay kural ngal. Durwa gaɗa kural ngal gan cellal ɓalli maɓɓe.
Miɗen eelo nin ɓe mburto keɓa tufeede ko hisinta ɗum e ñawngu. Allah hisin en torraaji reena en du. Wakkatino gon mi wattino seko seko nder majjun. Deyi mi ñoƴƴi ɓernde am e tufowaade. Woɗi miɗo ƴama e wattoɓe juso juso nder majjum fuu mburto tufowaade.
Min kay e giiɗe an basigon walaane no wooɗi neɗɗo tefa cellal ɓanndu mum ngam neɗɗo hisa ñawgum. Faa neɗɗo no yiɗi yaha jahaangal nde ni wala karne ko kural ngal saɗɗarmo gonnon ni. Denne miɗo watta daane e himɓe gara gaɗa kural maɓɓe huunde noon kono moƴƴi.
Gaɗa ko leydi Saudiya wi'i himɓe garta hijjade hitaane hikkade enɗen ni ambassadeur leydi Saudiya tawaɗo ɗo enɗen he jonde leydi Niger ɗo enɗen ni o yehi ɗo enɗen nder huɓere ñamede enɗen to ardiɓe hawju hitaane hikkade enɗen toɓe jeeyiɓe jewti ɗo enɗen ni ko Zakaria Idrissa kawjiɗo filla golle ko ho hano fedde leydi hawji no filla hijji ɗo enɗen ni wi'i ko Fanta Shams waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Noddayi himɓe leyɗe yaasi ngara wadde hijjore muɗum en yerno ɓe gaɗuru noɗum rawane noon himɓe ujunaji capanɗe jeegon tawon ko hokka lawol ngara hijjo ɓeydu toon tawan nder leydi Saudi andi enda leydi fuu heppata neɗɗo muɗum kayi tawaɗe ley hijjotoɓeɓen ilum ɗum yettino no kurto hijjo o watte sernaɓe ɗum tokka laabi cellal joƴƴinaɗi endam caɗale ko tawa e majjum ni woni hono min kalda e hooreɓe amin faa to ɓuuri fu towde min ƴeewa hunde endam fata caɗale ko ɗum wawi waddude haɗugol hijjore duuɓi ɗiɗi tokkodirɗi.
Kenga cuɓaki maire commune Gure waɗa ɗum ɗu ni fa hannde nder cuɓaki enɗen ni May Moussa Liman kan suuɓa watta maire o enɗen May Moussa oɗu ni jeeya kana e parti RDR Cengi o heɓi daaɗe sappo e motte fiɗi on du kandu fa hannde heɓi daaɗe jeenayyi nani ko May Moussa o enɗen ni wi'i ko Moctar Hamadou waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Cuɓaki ke hana nana waɗede jow lewru mai amma ɗum egginama bako ministére hawjine nder reedu leydi waɗi andinore dow radio hokkude wakkati keƴaɗo de Gure kay ɓe calake noddude hawrinde e wadde cuɓaki kem. Amma hande o kay cuɓaki heɓama ɗede nder jam e sewo e lamdi dukay kungel ardinangel woni gollude ko yolbingol fu wala nder mum hawtade e nimɓe wuro commune on fuu ɓurdi ndinol fuu wala leymum. Ko artiranmi dow guinanda woni famminde suɓaɓe commune Gure ɓen e laawal ngal min woni maire mo Gure. Miɗo yiɗi dow gollididde e ɓiɓɓe wuro ɓen fuu woodi dow nimɓe fuu no potu e am filla parti politique wala jonɗo ko laatimi maire commune Gure ɗum.
Jama alal waalo weeta altine ni enɗen siire dolbol département terra région Tilbéri hippitaader hippitere ɗe duni fa hannde neɗɗo gooto warama jawdi himɓe ɓe enɗen duni fa hannden diwtama dillida fayida leydi maayo amma nder balla Allah e orgal sogeji G5 sahel wonɓe ton enɗen ni wansarɓe jawdi ndi enɗen dillidani ndi enɗen ni wartirama dolbel se kettinoɗen ko Soumana Hamidou préfet terra o enɗen ni wi ko Moctar Hamadou waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Wuyɓe jawdi ka en noon woni ko wari ele nokkure nde endam koɓe gardu kono nan keddi dabbaji koɓe tawi ele wuro dolbel ɗum ɓe coggi fuu ɓe dillidi caggal koɓe dilli noon wonno jokka sogeji G5 sahel wonɓe wansarɓe kae woni e jamangu tokkiti koyɗe mabɓe yehew to wiɓe teeti jawdi ndi fuu wartiri wuuro si o muuyi joni nde ƴamu himɓe dolbel baa gotel jaccayi kaddi koɓe dilliduno fuu warti kanon woni no wodi hono suka goto lati do wurtake e futuraako mun jogi buta mudum fa ya ladde be kawri e mudum be bardi sabu kambe himbe no lati be jida yi ede sabu wakati ko wuro be tay der mabbe joomu ne famitibe fu hala mi awana e wana en jimi der majjum
même des enfants de la zone du milieu des dents ils pensent qu'on peut les reconnaître.
Subaka o biro kawjido filla golle fedde leede duniyaru e ministere leedi Niger kawjido filla sigilaaji mawdi e yaadu yeso leedi di en dan puddi hawrinde mum e balde tati gon duuder hawrinde du fa hande dum jewtinto dum fondita ko watta golle biro o en dan e ministere o en dan ya fondito fa wode sigilaaji leedi mawdi din du fa hande ko daara hitande duube ujina didi e laso e tati yaade hitande duube ujina didi e laso e jeddi ka en jewtinte der hawrinde dan dan nani ko Abdou Rawi ardi do ministere o en dan ni wi ko Rafika Attar wadde firta dengal fulfulde
l'appui apporté par le système Bala, des nations
ko fedde duniya wi'ete nations unies waddi kanye walto mudum no wadan do ko yaawi pondol gadangol yaadu yesu ko dubina didi e chapat tati odo batu jojjina du kondan walla ni non do sigila tekkudo lobbo jojjina do hokka lawol yaadu yesu endam dum du kondan fu no yaha e do fi gollal nations unies ender leydi Niger do endam dubina didi e noga e tati ya dubina didi e noga e jeddi ko han tawe du kondan ni yaadu yesu hebama do mudum e do fi ko wete PDS ko duniyaru ko dubinal e nogay didi ya dubinal e nogay jeegon ko sigilado dum enda hebe kandu kondan golle PDS dubinal de sappo je ya dubinal e nogay go kandu dimma mum wade faame toy wonto haade e dum wada du fatondirol gollangal endam fu e hore mudum do lawol kessol jojjinangol do PDS on enda ko dub ujina didi e nogay didi yaade dub ujina didi e nogay e jeego
PDS 2022-2026
Gure hamre e laso didi e jeddi commune tondi kandia département Filingue région Tilbeur ka en goni awaka fa warde handen ni sappo jo lewru juin hitan dubu jina didi e laso go rafi awre de duni fa handen don hulgina himbe cakantalarde nda hanono Isa Nuhu mera tondi kandia wi nani ko wi ko Hassan Mumuni waddi firta dengal fulfulde
kanjara ko har fander leedi tondi kanje do hebuno awude der balle bittide do dey be bi kanko henduli buldi di mbari awre mabbe wuroji din fu away genandam idi ngada du wuroji hamre la soji didi e jeddi se gonga du fuddi huljinde remobe bem gani be do ji'a ko wakati on yeho noy hano ko darta filla awdiri din do wala sembe sanne feinde no wodi du duda jogibe awdiri de goto goto mabbe wodi dum sayni min gatta dande yaade e pelle balloje kambe laamu filanaade talkaabe dabare awdiri njawdi di ko be awirta sabu nde wakati on yehonoi sai awdiri njawdi ganno wodi gadori balde chapande jeddi ma chapande jetati
remobe ga kebi balla suudu remobe region do so dundu ni fa handen ko watta remobe be enda ni kebe bawde ko wadi golle mu embe dar hebo fa handen ni har ko darta golle mabbe suudu dudu ni fa handen wi titinkinto ko watta remobe be enda nafo sanne nani ko bawana Hassan ekintino remobe der suudu du enda ni wi ko fadel alu waddi firta dengal fulfulde
c'est une formation de
janginol non gol janginobe latibe kam ben endan janginte andine hokketu kono golitirde kor majju woni seni be jowi ton de keba kambe du kondan on golobe endan be ekintina dum embe pamina dum fa woda nenne hun fu ko be jama tabe be bawi du faminde fa woda sabar do won ko jojjinte sabar do towo non do to gol du sebi ama kam won se himbe tawre kullantareje latide no wawi do to himbe endan golobe filde demani be ballitire andal e pama kambe no golle makko endan yarde keba barke mudum heba du konna golitirde anda du konna ni noyoto tay gollangal endan gal wadi yaadu yesane yaadu yesanu hebe e der wuroji din hebe fayotto e region fayotto e leydi fu
region e jusqu'au niveau aussi pays quoi
kenga chaka banki leede duniyaru e gomnati leedi Niger ni fa handen dum joddini sigila godo indira do scanning solar dum dum ni fa handen gabe dudde sembe hite courant do andan leedi Niger do hemre fu dum heba lasko dum beedi dum dum fa handen ko watta jangirde loktoroje kampaniji e bale kejora hite courant o andan ni dum dum ni fa handen den dari der sigila gomnati o andan ni ko darta hitande dubu ujuna didi e chapande tati e jo gomnati no hidi ko tawe wi e chapande tati do hemre o andan sembe hite courant o andan fu heba ke do andan der leedi Niger hanno min kebir habar o andan ni do internet ANP Soud Kokoru Habaru Lady Niger. Nyaw coronavirus era wonni gaddani rewbe gadobe golle jungu tawabe to andan ni der kogol village artisanal hubere agares de andan ni sadorna dundu ni fande gande en dari luma ko mabbe go andan ni sembe mu heli wobbe mabbe du acci garde gollude der kogol gol andan se kettino don yewtere Jamila Useni Kalodo indere be andan Habibu Garba ko firtaay dengal fulfulde
village artisanat Agadez.
So der bade to golle jungo wattede Agadez minen rebe minen kaura min gada golle guri yilo tobe dara kulle tarif no garanno no soda dey handin minen godi sadarma
ko mina mi ya tabarbare
nam sabi ko joni on gala warobe no soda kulle monde
adi suna zawwa daga
to demu tuba kobe no gara choda to joni ko rabu nyo coronavirus go be kebata wadi jahangal amma demu ko rabu nyo coronavirus wangai tuba kobe no duwa leyde yasin himbe nigeria e himbe nyame funo gara o no choda kulle amin gonga alla rabu nyo coronavirus faddike golle amin de min gala minen keba himbe duobe leyde yasin ba do en min gala lumo go himbe juroto kulle amin de soda
ko basi folande o don bawi hedde hono foti en der nyaloma goto
en touristin zo mina iyama fu fiede
deni yilo tobe gari minen chonna fa ko uri ujine laso der nyaloma to joni be gala ibe gara denni wakati jugon der nyaloma min urta herme ko min kibata wakati jugondo min gara min nyalla minen golla min kibata ba goto garowo cewa kulle amin de fudo rabu nyaw coronavirus waddi dum be dum buri tampingo kan woni rewbe gan kambe godi teddirka gam demu minen ke anno ko min bayliti gan hobbe galano gar handen to dum fudo darki
mu yarinya ta sam abinda za ta yi dogaro da kal
mu en wonno waddana on ballaga e le golle modon de en nan gondo non gada e dare galle gollal juude do en Agadez
bom sama tallafi ba
min kibayi ballafu to gwamnati ko walli min amma Allah yettama gam balden de to ONG gon ko walli innirabe amin fadde sumayere watta he nyamande kanni min kibi min gadira sumayere amin de minen gatta dani e godube bawde nanganami fudo minen rewbe e sukabe gam minen goni gala bawde he golle jungo de min wakkili sarobe amin min ummi min tawi be gala gollel fu de hana golle jungo de denni kam min pirta gandere joni soda sonna wala ko min bauta jogiri ko ami
mu tallafa makano
bandirabe tinibe habaruji studio kala ngudo non kokkol habaruji meden timmata Hey Isa, ahii no rabu nyaw coronavirus gu wartiri sembe e lawol dida bolgulna de gonga nyaw gu endan no hulinde mama an gorko.
Alu mede yidi faman dema min do kay miijo woto goni ngondumi e huludo e fitagol nyaw dida berde gol. Bibbe nyaw ben no keydi tinno. Denne dun tilsuno mi miijo hulude.
Min kay Isa ko buri hulinde kam kan woni no himbe gonno gada der wakkati rabu gu hande. Gam ko wona no hale dun endan fu gam fiturde ko e himbe wadai himbe ada nyaw guuno goddo mi do hiya himbe dubbe no burto ornaki cumode mu mi anda du fu no mi wada ko mi walliram
alu hettina mi hokke yami rorende lektorojo mawdo hokki kam wakkati no fitagol nyaw ngonga non ko ngu hulinino e fuddo den mak ko jali nyaw guuni woni dowtanade labi ko hisinta nimbe ngatta sumrema ko burtoda fayde be to de nay ko emun ko ja labi ko hisinta dum ankay ndena horema e mamma njododa wuro denne neddo rena horemu wodi du konda do tano labi cingadi gan hisinde nimbe ngu nyawu e kulle ko gomnanti janti
mi yetti Isa a barkini mi acceta du kulal gal enden jalomi higina nomi wattude summodemu doma horemu dun tan hedi
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
studio kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena Topere inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena Topere ejoy FM
Mara ido Radio Sraunia
Lamba hemre edidi Topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena FM
Studio Kalangu.